Kawefube owo kongera okutumbula obutonde bw'ensi awamu n'okutaakiriza nnyaffe Uganda, ekitongole kiyitibwa One Acre Fund Uganda kisazeewo okutongoza kawefube omuggya mwe bagenda okugabira endokwa z'emiti eziwererako ddala obukadde 2,800 ziyambeko okusaasaanyizibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo eri abalimi naddala abo ab'enjawulo abali mu bitundu ebitali bimu okusobola okuzisimba basobole okutaakiriza obutonde. Uganda yemu ku mawanga ga Afrika agabadde gamanyiddwa ennyo mu kubeera n'obutonde obulungi awamu n'embeera y'obudde ensufu, wabula nga ebibalo biraga nti bwe tunaatuukira omwaka gwa 2025 Uganda singa eneeba teyeerwanyeeko kaweefube ono agenda kuba akottokedde busa anti bannayuganda bangi boolekedde akaseera k'akazigizigi. Mu kino mwe muli bannayuganda abatemye emiti okugisaanyaawo ate nga tebagizzaawo okusaanyaawo obutonde bw'ensi awamu n'abamu ku bba bagenda basaanyaawo entobazi omuli n'emigga ekiviirako eggwanga ekiyinza okuviirako eggwanga Uganda lyo lyennyini okutuuka okufuuka amatongo. Disitulikiti ezimu ku zigenda okuganyulwa mu nteekateeka ya One Acre Fund Uganda mwe muli disitulikiti ey'e Kamuli, disitulikiti y'e Bugweri, Iganga, disitulikiti y'e Wikwe, Mukono, Mubende awamu ne Kassanda ng'abalimi beno bagenda kuganyulwa mu nteekateeka eno. Enteekateeka eno ebaddewo mu ggwanga Uganda okuva mu mwaka gwa 2014 era nga ekitongole kino kizze nga kiwagira bannayuganda naddala abalimi abalimi abatonotono abasobola okuyambako okusimba emiti gino kyongere okuyambako mu kutumbula akatale okubafunira ensimbi eziyingira nga ziva mu miti gino awamu n'okwongera okutaakiriza obutonde bw'ensi waakiri Uganda esobole okubaako ne bw'ebeera. Mu kutongoza kaweefube ono abadde mu bitundu eby'eggombolola y'e Wankole era mu muluka gw'e Wankole mu bitundu eby'ebuzaaya mu disitulikiti y'e Kamuli, Samuel Bakaki ono nga yaavunaanyizibwa ku nsonga z'obutonde bw'ensi mu disitulikiti y'e Kamuli asimye ekitongole ki One Acre Fund kyagambye nti kino okuvaayo kisobole okutaakiriza obutonde bw'ensi kikulu nnyo era kyakwongera okuzimba ekifaananyi ekirungi eri Uganda.
Tuina emiti egy'ebibala nga makademia. Makademia kibala kirungi ate kya sente ku open market, era mulimu n'emiti egindi nga griveria gye tuliringira nti giyamba okwongera ku fertility ey'eitaka. Ate tuliringira nti emiti gikendeire, abantu bali kunoonya enku, enku dirifuuka daikekwa n'amanda ga bbeeyi. So tuliringira nti omuntu anasimba gino emiti the climate change seasons that are changing, tuliringira nti gino emiti gijatuyamba oku amplifying the carbon sink emiti egitusakira egisika omuka omukyafu ogulijja mu ibanga gyona gikendeire olw'okuba tuzimbye gino gijatuyambaku okwizaawo okukweba obutonde n'okusika omuka ogwo omukyafu oguli tukosanga gwaleeta sizoni z'okukyuka.
Mu mbeera y'emu gye Daisy atukunda ono nga ye mukwanaganya wa gavumenti awamu n'ekitongole kino ategeezezza nti kaakano abalimi abasingira ddala obungi basazeewo okuteeka amaanyi mu miti egyo egirina egisobola okuwangala okumala ekiseera ekiwererako ddala okugeza ng'egy'ebibala egigenda okuyambako okubakolera ensimbi ate nga wegiri mu buwangaazi awatali muntu yenna abakuba ku mukono.
Wano tuzze kugaba miti jarikena, tuina albizia, grevillea ne paedabia egyo tugiwera abalimi bwereere tebasasula, then ne tuweerayo ne makademia ndowooza mwagirabye abalimi egyo bagigula mu kigwa bbeeyi era gulimu value eri almost equivalent. Tuina abantu betuyita field officers, bayite basomesa oba extension workers. So bano abantu batandika ng'omwaka gutandise okuyita mu balimi nga babayigiriza ku gino emiti ebirungi ebivaamu bwe basobola okugiteeka mu ttaka n'okugi mu buli parish gye tukolamu baba bamanyisa ebifo bye tukolamu ebingi ettaka abalimi bye balimamu it has been depleted either from sugar cane ebiriisa mu ttaka byaggwamu ate ebirala abalimi baagenda ne bakola
mbeera y'emu baba mu ku balimi abali mu bitundu eby'ewankole aboogeddeko ne Nabasa bategeezezza nti ddala kituufu emiti gino bakizudde nga gyakubayamba okubanyulula okubajja mu bwavu era embeera yonna nga bw'efaanana mu kiseera kino yakwongera okutereera.
Ezi kadu kigire tuli tutabula mu kukwala ndi kubiriza abantu nti bandi baire tubava kubikade kubanga bw'omuti omuti gugwa amatabi gaago okuva kuiva okutuuka kuluku emiti twagitema tova obuwuka obonanga butisaawo eno buli tulumba bwalumba emwani
maina gange ninze babiri ruse nfuniye emiti era emiti gino ndikusuubira embeera ey'okunamba engeri y'esente okufunamu esente ng'ebibala ebijja okuvaako nga tidaagana kugula nanku ewanoza fandi yeebale
ebyonki talumanywa buti n'amaanyi nga baire nga tingatonabo lwonyi olw'okubeera kimu tekigera twagisaanyawo.